volisyon idasesa amaraso igeze. Ati turasaba abakunzi ba Madamu Victoire Ingabire kudacika intege no kutiheba, ahubwo bakarushaho kwisuganya no kuba abarwanashyaka baharanira ukuri n'ubutabera ku buryo bwisumbuye. Ati mboneyeho akanya ko kumenyesha abatari pfana bose bo mu ishyaka Ishema ko igihe kigeze cyo guhaguruka natwe tukajya kwitabaro mu Rwanda. Intwari ibonekera mu irasaniro. Ndabasaba gushyira ku murongo w'ibyigwa iki kibazo, kuzagisuzuma n'ubushishozi no kuzagifataho umwanzuro ukwiye muri kongere iyo muri Mutarama 2014. Ikatirwa rya Victoire Ingabire nirifatwe nanone nk'ikimenyetso cyohererejwe abanyapolitike bose batavuga rumwe n'ubutegetsi butunzwe bwa Paul Kagame n'agatsiko ke, kibamenyesha ko bakwiye gukora ibishoboka byose bagahura mu maguru mashya, bakungurana ibitekerezo, bakagira igikorwa biyemeza ko ingoma yacyuye igihe kera harabura iki ngo haramvurwe indi. Ibyo nibyo Padiri Thomas wanditse ku rubuga Ro Prophete, ni ukuvuga yuko ibingibi uvugiye hano kuri radio Ijwi rya Rubanda atari ibintu bihubukiyeho, kuko mbona watumije abatari pfana ngo ni igihe kigeze cyo kujya kwitabaro mu Rwanda, ngo none ngo muzabyiga muri kongere yo muri Mutarama 2014. Ndakeka yuko hari ari igisobanuro, wenda bishobora kuba atari ukwirarira, ko mushobora kuba koko mufite umugambi mutekereza kutugezaho.
Yego, ni byiza rwose.
Uri kunyumva Padiri, kugira ngo umbwire.
Ndakumva, ndumva ntacyo nakongeraho, sinzi ukuntu ugiye kubirebayo, ariko urabibonye nyine ko biri muri gahunda. Ntabwo ari uko mbivugiye hano gusa, biri muri gahunda. Urabona ko byatangajwe ejo nimugoroba mu by'ukuri.
Byatangajwe rero 14:05. Nanone rero kwa gatandatu
ahubwo mbonewe akanya ko kubwira abavandimwe ko twagize ikibazo. Inyandiko yari yatangajwe ejo ndetse na komantere 45 zariho zazimiye zose, hari abagiye babivuga, niyo mpamvu twongeye kuyishyiraho ari ku wundi yari yagiye ejo.
Kuko hari aho mbonye bavuga ngo Padiri ngo komantere 40 ngo ko naherutse hageze kuri komantere izi n'izi ngo none ngo
kuzabukabarengero. Bari bari gutuka Victoire, noneho ngenera gusiba izo komantere inkori kosa nsiba inyandiko yose. Mboneye wakanya ko gusaba imbabazi nyina bari bakoze komantere, bari rimwe bitutsi by'umugabo uraho ngaho i Londres muri Université ya Selford, niba ari Selford. Wirirwa tukana yahoze atuka Victoire cyane, noneho ngenera gukuburaho gakeya nubwo ndasanzwe mbikora. Ngori kosa noneho na ritiki yose iragenda na komantere 40 na zingahe ziragenda, basi turongera tuyisubizaho saa 7, niyo mpamvu mbona bimeze gutyo. Bamba barira bari bakoze komantere.
Okay. Ngenda cyeka yuko mu biyahura Padiri atazapfa kwiyahura gusa, hari niko nkeka, ariko nitwiyemeza ko atujye imbere, azajye imbere, kuko tuzaba tuzi ko nagera imbere azagira icyo atugezaho. Reka nk'ijambo ngaho
Stefano
gira icyo uvuga.
Umva rwose ndagira ngo nshimire cyane cyane Padiri kuri hariya avuga ati ni nk'ifirimbi ya nyuma, ariko kuri iyo filimbi ya nyuma wenda navuga nti Padiri igitekerezo cy'umuvandimwe wacu Ambroise yigeze gutanga, ndumva muri iyo kongere mwaza nabasaba ko mwazagishyira ku murongo w'ibyo mwakwiga, kugira ngo murebe niba koko ku igitekerezo Ambroise yatanze avuga ati amashaka yose nahurire kubaza ikintu kimwe, tubaze tutege kiriya ngoma gufungura abantu bacu bafunzwe ariwe Ingabire, Mushayidi na Ntaganda. icyo cyaba nacyo kibaye mu byo mwakwiga ndumva bya imbaraga abantu benshi. Ikibazo cya kabiri iyo mvuze ngo abari hanze no hanze hari abanyarwanda benshi, iyo filimbi ya nyuma abanyarwanda bari hanze bayumvishije, nkuko twibuke ko muri ayo mateka wenda twavuze tuvuga amateka Gandhi yavuye muri Afrika du Sud afite ikipe bagenda bemeje n'ibyo bazakora. Hano hanze ndakeka kandi ibyo Kagame ashaka gukora abanyabwenge bose navuga niho bari abenshi abo ngabo. Iyo filimbi bavugiye umutware w'ishyaka nk'Ishema cyangwa se Bagasana n'abandi bakazenguruka bose bavuga bati twibumbire hamwe tugende noneho dufate ingamba yo kujya kumanura yo kujya kuvanaho buriya butegetsi, ibyo wa mugani wavuze ko azasubira mu ishyamba yararagiye. Bavuga ko revolution iba, ibyo ndumva simwe ubizi, iba iyo abategekwa batagishaka gutegekwa ku buryo bushaje, ariko niyo abategeka batagishoboye gutegeka uko basanzwe bategeka, icyo gihe nibwo revolution iba. Iyo ni teori ubwo wenda na padiri yifuje twazabivuganaho nkamutiza iyo chapitre iyo revolution.
Ndakugira uwa mbere, hari ushaka gufata ijambo kuri ibi ngibi mbere yuko dusoza? Ntawe, ubwo ni ukuvuga ko igihe kigeze cyo gusoza kandi turarambiwe, amasaha abaye atanu turi muri iki kiganiro. Hari aho bakomeza kuvuga ngo amashyaka ngo yose ngo akwiye guhura ngo akwiye kugira gute n'ibiki byose, simbi nenze bene amashyaka nibo bazi ibyo bakora n'impamvu babikora, ariko Kagame nkuko yashyizeho amashyaka mu Rwanda yanayashyize no hanze, kugira izina ryitwa ishyaka ntabwo bigomba gutuma abantu bavuga ngo ngubwo nguriya ngo atari rimwe na ririya shyaka ngubwo ngo nta kajyamo. Ibyo ni ibintu bigomba kuva muri mentalite yacu. Niba Kagame afite ukuntu akora akaba yaragwije abantu baza bafite imvugo bashobora kuvuga ariko bafite gahunda bari ku kazi, mpora mbivuga hano kuri iyi radio Ijwi rya Rubanda, bafite ingengabitekerezo yabo, bafite icyerekezo bashaka kuganisha y'ibintu, ababona yuko bagomba kuvuga ngo bazakora ikintu ari uko amashyaka yumvikanye, njyewe ntabwo tuvuga rumwe, ntabwo turabyumvikanaho. Ntegereje ko muzanyumvisha mukampa za argument zinyereka ko ibyo bintu ari byo bishoboka, ko ibyo bintu ari byo ko bifite injyana. Nagira rero ngo ntabwo ari ugusubiza abantu inyuma, ariko indirimbo ikomeza kugaruka ivuga ngo ngo nzakungo ibintu bizagenda ari uko amashyaka yose yumvikanye, amashyaka yose yumvikanye bizakomeza ari uko twumvikanye na FPR. Nimubivuge rero none umuhamagara FPR ze mwumvikane ntizaza. Abikorera rero ni kimwe, abayikorera abambe bari hanze ni kimwe. Sinzi impamvu ibyo bintu mutabibona ko hariho abantu bazashyiraho amashyaka cyangwa bayashyizeho bagamije nyine gukora ku buryo bigaragara ko nta kintu mushobora guhuza, ko nta kintu mushobora guhuriraho. Ibyo ni ibintu njye mbona ku buryo bugaragara, ariko nibaza impamvu abakomeza kuvuga ngo amashyaka babanze bishyire hamwe. Ishyaka rifite injyana ni rya avance, ahasigaye tuzareba iyo bijya. Irindi rifatanye naryo ari uko bareba mu cyerekezo kimwe, kandi ko bafite ibintu by'ingenzi bahuriyeho, ingingo eshanu esheshatu icumi bahuriyeho. hari amashyaka umuntu abaza ati muze twumvika turebe ibintu byangombwa ukeneye icumi nibura mushobora guhuza n'andi mashyaka nibihe ngo ubishyire ku murongo n'abandi mubishyire ku murongo n'abandi kubishyiramo none mubihuze turebe koko icyo mutandukaniyeho n'icyo muhuriyeho akabura ibyo rero abantu bagikomeza kuvuga ngo bazareba kujisho ry'amashyaka ngo kw'amashyaka yose azabavuze ikingiki kugira ngo bagire uwo bashyigikira cyangwa bayashyigikirire icyarimwe abo ngabo bari mu batinza revolution bari mu batinza ihinduka ry'ibintu mwa kiriya gihugu mbere yo gusoza nagira ngo mbasabe mbere yo gusoza mbasabe ikintu kimwe kandi gikomeye ejo bundi ku itariki ya 25 azaba ari kuri Noheli kuri Noheli niwo munsi natangiyeho radio ijwi rya rubanda izaba imaze neza neza imyaka ibiri ikora kuri uwo munsi rero w'imyaka ibiri ikora biragaragara yuko hari ikibazo cy'amikoro make kandi njyewe amikoro yanjye yamaze gukendera n'intege zamaze gukendera intege n'inkeya ku buryo rero nyuma y'iyo tariki ntabwo radio ijwi rya rubanda izakomeza gukora nk'uko yari isanzwe ikora ibintu niba bidashobotse yuko mbona abantu biyemeza benshi harimo n'ishyaka ishema n'ariya mashyaka yandi bagiye bavuga bati reka dushyireho radio ya ondo kurutu ikoresha ondo kurutu ku buryo dushobora kugera ku baturage bose noneho ibitekerezo dutanga n'inyigisho zitangwa hano ku iyi radio ijwi rya rubanda zishobore kugera ku bo rigenewe kandi tubone n'amikoro yo kugira ngo tubahe ijambo giye kuba twebwe tubabwira ibyo dutekereza ahubwo tubahe uburyo kuko tuzi ko nta buryo buhagije bifitiye mu giturage mu Rwanda tubahe uburyo nabo ubwabo bwo kwiexprime bavugire ku iyo radio ibyo rero bisaba za moyens de communication zidahari ndafite kandi abakunda radio ijwi rya rubanda badatanga hari abagiye bafasha bagatanga inkunga nakoze ibyo nashoboye kandi nagiye mbashimira na n'ubu ndacyabashimira ariko bon amikoro aranze abamake ku buryo no guha ijambo abari imbere mu gihugu ntabwo bishobokera kandi ibyo bintu byari ingenzi kugira ngo twe gukomeza kujya twirirwa turi muri byacu twebwe gusaba ngo turi hanze nk'ubu ngubu abantu bose bavugiye ku iradiyo uyu munsi nta n'umwe wo mu Rwanda nta n'umwe wo mu Burundi nta n'umwe wo muri Congo nta n'umwe wo muri Malawi nta n'umwe wo muri Mozambique impamvu ni iki nuko babona batabishoboye ntabwo kubera ko badashaka kuvuga ndamutse mfite uburyo bwo kuvuga nti niba wowe uri muri Malawi ushaka kutubwira icyo utekereza niba wowe uri mu Rwanda muri Kibungo ushaka kutubwira icyo utekereza okay mu gihe cy'igice cy'isaha ndaguha ijambo nta kibazo wende uvuge ya priorité utambuke ugire ute ariko ndaguha ijambo icyo gihe akabazi yuko birashoboka iradio yabitangiye kugira akamaro ka kandi ko kwigisha kuko hari byinshi tuvuga ku iradio bishobora gukangura abantu kubumvisha uko ibintu byifashe ndetse no kubaha morale kubumvisha yuko batatereranywe bashobora kuba batabyumva bihagije kubera yuko nyine nta ubaho ijambo kandi nta buryo bafite bwo kubyumva n'ibyo tuvuga ubwacu hano ntabwo bagira bose internet ibyo rero byose narabirebye ndavuga nti imyaka ibiri irahagije hari abafite amikoro bashoboye gushyiraho amaradiyo avugira kuri ondo kurute bo amaradiyo arumvikana mu Rwanda njyewe imibare nakoze nabonye nkurikije imfashanyo inkunga mbona ubu ngubu ndije no gutelefona gusa mu Rwanda byonyine ntabwo nkibishoboye ubwo rero nyuma ya Noheli nagira ngo nyaboneka mbasabe waba abona yuko iki gikorwa kigifite akamaro ashobora kunyandikira cyangwa se kumenyesha akambwira ati njyewe buri kwezi nashobora kubona 3 nashobora kubona 5 buri kwezi nashobora kubona 10 noneho ntabwo mubwiye ngo azaje yo abayohereze nibura ngiye ngiye nkuri mubari mvuga inti uwitwa runaka yavuze ko azaje atanga 10 uwitwa runaka yavuze ko azaje atanga 30 uwitwa runaka yavuze ko azaje nimbona ashobora kuvamo umukozi mvuga inti ayo umukozi wo yabonetse dushobora kwizera ko buri kwezi umukozi yaboneka nimbona hara yavamo yo guhama yo gukora communication mvuga inti nibura aya communication y'ukwezi yajaboneka dore no haraba ngabo bongo nkababwira nti noneho ushobora kuyatanga kuko aya ngaya z'icyazakorwa icyazakora aya wundi kurute nabwo niyo menshi nabwo tukareba abiyemeje ku icyo gikorwa gikorwa noneho bamara kwiyemeza umuntu akababwira ati noneho igihe kirageze cyo kuyatanga ubwo bavuze ko ushobora gutanga 10 buri kwezi dore yaboneka mujye mu yatanga mbere y'iki gihe kuko contrat dufitanye nabo bantu isaba yuko tuyatanga mbere mu bihibini ibintu nk'ibyo ngibye za devise irahari ariko nta kintu nshobora gukora nanze kubivuga mbere ibyo bya za wonde kurute kuko numvaga hari abandi batabaza bashaka uburyo bwo gushyiraho bwo iradio yumvikana mu Rwanda ariko ubu ngubu mbibabwiye kubera yuko ejo bundi kuri anniversaire y'imyaka 2 ibintu bizaba byahindutse ku buryo rero mpitamo kugira ngo niba hari abashaka ko tubifatanya ko bitubikomeza n'ibiki byose twakwigira hamwe ukuntu byagenda murakoze reka mpijambo abari muri studio bose abashaka gutanga umusozo w'iki kiganiro ndahera kuri Madame Claire
ubwo ndagira ngo mvuge kuri intwari yacu Gregory Kayibanda twongere tumushimagize tuzakomeza no kumuvuga ibigwi cyane cyane muri ariya mateka twiyemeje gusobanura cyane cyane ko hariho abantu bavuga bati turayakunda cyane kandi bajye banyunganira bankosore kuko byinshi nibyo nabayemo ndi umwana ikindi rero navuga ni uko Ingabire Victoire kuva yajya mu Rwanda rwose urugamba rwateye intambwe nini cyane nini cyane ntabwo yagendeye ubusa ikindi ni uko bashaka kujyayo nubwo baba bavuga bati ntabwo mvuga ngo bariyahura ngira ngo mu mateka nigeze kubabwira ko hari umugabo wavuze ati ndabyemeye muzanderere ngo nyuma twa Dominico igihe cyo gushinga Repubulika kandi yagize amahirwe ntacyo yabaye yego kenshi yararaga mu nzira bamubwiye ko bamutegeye hakurya wenda y'umugezi akarara hakuno cyangwa se ibintu nk'ibyo bamutegeye ku irembo akarara mu gisambu hirya ariko byose nta utinya urugamba kandi igitekerezo kikujemo ugomba kugikora ubwo rero nge naho miniye muramukeho kandi Victoire Ingabire twese ababyeyi bamuzi tumufatiye iry'iburyo
urakoze cyane hari undi waba wifuza reka Yosefu ajya ni Yosefu ufite nimero itagaragara ni Jafeti hari Jafeti ni wowe Jafeti ni Claude ngaho soza niba ushaka
nashobora kubaza iyo gahunda yo kugenda imbere yiteguye rusange utanga inkunga
ngo ngo iki
njye najya mbona amayero 20 ku kwezi
muri gahunda yo kujya mu Rwanda cyangwa gahunda ya radiyo
gahunda ya radiyo ariko icyo numvise ivuga ubu ngubu ijambo umuze umunsi ryangeze ku mutima yewe ndashaka umbwire umuhe kote najya nambaye amafaranga
uze kunyoherereza email kugira ngo menye contact zawe noneho tuzavugana noneho nandika izina ryawe imbere nshyireho umubare wiyemeje ayo madorari 20 cyangwa amayero 20 yee amayero 20 noneho nimara kugera kuri BG ikenewe kugikorwa iki niki abazaba biyemeje mbabwire nti noneho dore tugeze ku mubare uwanye n'ibyakore ibi noneho ni mutangire mu yatanu ushobora gukomeza muri 2014 mu uyu mwaka ugiye kuza harundi ushaka kugira umwanzuro Stefano
nayi
numero ni fixe numero nebyiri zombi ni fixe ni iyo muri Amerika niyo muri mu Bwongereza
ndabona mu Bwongereza kandi burayo ngo ni fixe rero na
yee ni fixe mu Bwongereza no mu bura no muri Etats Unis za Amerika kubashaka guhamagara bo muri Etats Unis cyangwa muri Canada bahamagara biboroheye muri kuri adijwe rya Rwanda bashobora gukoresha numero iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka nyivuge ni 330 330 4 2 0 0 niyo yo muri Amerika ubwo abaturuka hanze ya Amerika cyangwa ya Canada bashyiraho 001 wenda ariko abari muri Canada na Etats Unis bahita bagira 330 330 4 2 0 0 ni fix naho yo mu Bwongereza ni 208 133 44 17 iyo niyo mu Bwongereza nayo ni fix kandi waba aturutse hanze agomba gushyiraho 00044 kugira ngo yinjire mu gihugu cy'u Bwongereza
urakoze Simo iyo
ari hari uri kwandikisha imashini atafunze mikro ushobora kuyifunga Stefano
umva yewe ndagira ngo ngushimire kandi nizera ko intabaza utanze abantu bazabyumva abumva radio bose ntibagutererane ikindi kandi nuko ngewe ingoma ya Kagame ishingiye nyamara ku nkunga abanyamahanga bayihaye wigeze kuvuga uti abavuga amashaka n'abango ari hanze n'amazazi afatanye ndakeka ko ntabwo ibikorewe hanze twabifata nk'aho ari imfabusa kuko amashaka yo hanze akoze uko ashoboye byaba laboratwari yo gufatanya no kwereka no kureba kuko kw'abanyarwanda n'abari mu gihugu bizashoboka ngo ndavuga ko umuntu yishima rega aho yigeza icya gatatu nanca kuvuga nuko Kayibanda kugira ngo asubize u Rwanda abanyagihugu abakivukagamo imwe abo mwita rubanda yakoresheje itangazamakuru yandikiraga abarimu bari bazi gusoma muri icyo gihe ngo uko revolisiyo yashobotse ubu rero uri gukoresha radio urabona ko nyine nibyo bishobora gutuma aba ibintu bihinduka niyo mpamvu twavuga duti kuvuga ngo umugorozi icyo avuga ni uko nta kindi ni uko uza aba uwo mushinga iyo uzi umushinga w'ugukurikiranye wirwa akubuza amahoro adashaka kubaho icyo gihe nibwo ushobora kumenya neza uko nawe wakora umushinga wo kundizera kuri ya kongere ya padiri ari kizakora ukuntu wawurizamo ingabire rero ari mu batumye ibyo biba wa mugani wagira ngo barabimenye dore ko ubu turi kwibuka nyindi tariki kayibanda yafiriyeho noneho bakaba bashaka no kuzika uriya mu tegarugori imyaka 15 muri prison nta kintu nagira ngo twibuke abo bose ara abo ngabo batubangirije bakayibanda bagiye ariko tugakomeza no kugira ngo rwose nongere mbisabe padiri proposition ya Ambroise yo kuvuga ati dushire imbere ikintu cyo gusaba ko abantu bacu bafungiwe ubusa bafungirwa ibyo bavuga bafungirwa ibyo bakora mu Rwanda n'ababashyigikiye bandi n'abandi babakurikiye bari mu Rwanda bahabwa amahoro bagahabwa ubwigenge bagahabwa ubwisanzure bwabo bakava mu buja no mu bupfukiranwa ngibyo ibyo nashaka kugira ngo mvuge kandi ntibagiye kongera kuba nashimira radio na kuba numvishe Gasana ibyo yavuze ntatekerezaga ko yashobora kubivuga ngibyo ubwo nibura bitumye ko umuntu ashobora kujya kuryama avuga ati wenda koko u Rwanda ruzahinduka nibyo bapadiri n'abandi bose biyemeza kuko birashoboka bashobora kuzabigeraho muramuke murakoze
urakoze cyane Stefano rwose contribution wagize muri iki kiganiro ndashaka kuvuga uruhare wagize muri iki kiganiro rwari rwiza cyane kimwe n'abandi bose baje muri iki kiganiro abenshi nibwo bwa mbere bari bakivuga hano kuri Radio Ijwi rya Rwanda rwose ndagushimiye kimwe n'abo bandi bose bavuze urakoze yamuremye hari ubwo ushaka gusoza yigendeye Padiri Thomas Nahimana
ndagira ngo nshimire abavandimwe bose bagize uruhare muri iki kiganiro mu gutanga ibitekerezo kimwe n'abigomye umwanya wabo muremure bakagikurikira ariko uwo muvandimwe umaze kuvuga nta we n'ubwa mbere mwumvise kandi afite ibitekerezo by'umuntu w'inararibonye nanjye avuga ngo ajya akomeza ze kandi kuri 2025 radiza iri guhagarara ariko nta ndahamya ko buriya radiza azahagarara bariya abavandimwe batangiye
izavuga kuri 2025 nkumure uwo munsi zirigwa iravuga rwose nta kibazo
oya nabonye ari abatangiye gutera urutoki hejuru wenda hari ikizaba hagati aho ngaho igakomeza turabyizeye cyakora yaradufashije muri iyi myaka ibiri kandi Simeon warakoze rwose uru rubuga waduhaye tutagira iwacu mu gihugu ubwo twizeye ko bariya bari gutera urutoki hejuru nyuma ya 2025 itazaba ikiri Radio Ijwi rya Rubanda gusa dusanzwe tuzi aho izaba yabaye radio televiziyo reka nabyo abantu babigeraho babyiyemeje aba bahutu bafite amafaranga babitse mu mazu yabo ariko umuntu abimenya ariko Kagame yadufashe mu ijosi gusa abari bafite indege akaba aribwo bagaragara Kagame akazi barya zose akazirangiza nyamara tudashobora gushyira hamwe ngo abantu bagire igikorwa gifitiye benshi akamaro ni igihe cy'uko tugomba kubyumva
ahubwo
noneho ku byerekeye Gregoire Kayibanda ni umuntu by'umwihariko abanyarwanda benshi bakunda nanjye ndimo nakomeje gukurikira ibye murabona ko n'inzira yari yarafashe dusa n'abansa n'uwakurikiye mbo sinavuga ko nakurikiye igice cyo yakurikiye ahubwo narakurikiye ndanakomeza kuko yize seminari nkuru nge narayirangije mba n'umupadiri we rero yagize ubwenge hakiri kare arebera igihugu hakiri kare akajya avuga ko ubupadiri yakagombye guhabwa ubundi umupadiri asizeranira kwitangira ubuzima bwe bwose abantu we rero yanze kwitangira paruwasi imwe gusa ahitamo kwitangira igihugu cyose kugeza ku ndunduro ibyo yakoze abanyarwanda tuzabimushimira ndetse mwishyaka ishema duhora muri ya gahunda yacu iteganya ibikorwa twavugaga ko ababaye abakuru b'ibihugu cyane cyane intwari nka bariya bagomba kujya gukurwa iriya mu rutoki handi babashyize bagashyingurwa ahantu hagaragara ahantu hazajya habera ibirori by'igihugu abantu bakabibuka kandi bakabaha icyubahiro bakwiye ibyo bizakorwa ikindi ubwo rero muri iyo gahunda ya Claire yo gukomeza kuvuga ibigwi intwari zatubanjirije no kugira ngo n'abatoya bashaka kwitangira igihugu bamenye ko atari ukuruha gusa bamenye ko atari ukuruka zapfa wishwe bamenye ko atari ukuruhira ubusa bamenye ko abanyarwanda bashobora kwemera ababagiriye akamaro kandi bakabashima ku buryo bugaragara atari mu mfufu gusa hanyuma ku byerekeye Victoire Ingabire rero mu kiriziya bari baradutoje ko inzira y'umusaraba ari ngombwa kugira ngo umuntu agere ku ikuzo ry'izuka kera ngiri muri paruwasi mu Rwanda nahoraga mvuga nti hakurya yimva rwose hari ubugingo n'iryo hameriko me ry'ukwemera muri kiriziya gatolika izuka ry'abapfuye kimwe n'iri tugiye guhimbaza kuri Noheli ku munsi simwe wazahagarikira wa radio ijwi rya Rwanda no kuvuga Imana yigize umuntu kwigira umuntu kwa nyagasani Noheli uvuga ko abantu bifitemo ububasha bwinji bifitemo n'ubumana bifitemo ubumana guhera kuri Noheli Imana mbese yashatse kwigaragaza mu ishusho y'umuntu nta nubwo ari ishusho gusa yigize umuntu Imana y'abantu n'abandi nicyo bishaka kuvuga no kuvuga ko ngewe nawe simewe nabo bavandimwe turi kuvugana n'abandi twakora makipe twiyemeje tugateranira hamwe tukabyiyemeza tugakora kongere tugafata icyemezo tukavuga ko ibintu bigomba guhinduka biranahinduka nyine birahinduka niyo twagomba kugira ibitambo dutanga ariko ibintu birahinduka byanze bikunze bari abantu bo mu Rwanda rero wagira ngo ntibabizi wagira ngo nibo mana wagira ngo ni u Rwanda rugitangira kubaho kandi nyuma yabo rukaba rutazongera kubaho baribeshya bashatse basubiza ubwenge ku gihe bakareka tukicara tukabana tukabana mu mahoro bakareka tugasangira udukeye Imana yahaye u Rwanda n'abanyarwanda asigaye amahoro agahinda ndabashimiye rero twese dufite umugambi mwiza w'uko igihugu cyacu twazakibona kiri mu nzira y'amahoro ariko no gufatanya abanyarwanda bahaguruke uriya muvandimwe umaze kuvuga yavugaga ati n'abari hanze ubwabo bagize ikintu biyemeza bakumva buri wese agomba kuvumbuka aho ari akagira uruhara atanga nshimye wa musore uvuze ati nyezajya mbona 20 ntabwo ari we mukire mu bandi hari n'uwatanga n'ibihumbi 20 kandi ntagira icyaba kandi ntitwe n'inzara ntibinamubuze kunguka ariko abantu sin'amafaranga gusa n'ibitekerezo no kugaragara no gufatanya n'abandi mu bitekerezo tugashyigikirana umuntu ntagende ari nka Victoire wenyine abandi bamutabye mu nama abantu bagafatanya yo iriya ngoma twayidarapura ntabwo mwamenya naho inyuze iriya sirakomeye kurusha izindi zose twabonye muri za Libya n'ahandi hose zagiye iruti y'abaromani se yamaze imyaka 300 ariko amaherezo igahirima kandi abantu bakayihirika nabwo ingoma irya irenganya abantu ingoma ishingiye ku iterabwoba ingoma ishingiye ku kinyoma nta mizi bifite abantu baritse iterabwoba gatoya bakanga ko ribagenga ibintu byahinduka ntawe twifuriza nabi turifuza ko ibintu byahinduka mu mahoro nta maraso agombye kumeneka ariko umuntu yakomeje gufunga agafungira abandi nzira agakomeza kubatanze mu gihugu cyabo ibyo nibyo bijya bitera intambara ndongera mbisubiremo sinjye uzaziteza ariko iriya bene iriya bayita cause de guerre cya iteza intambara mu gihugu harabazi ko aribo bazi kurwana bonyine harabazi ko aribo bazi gukoresha intwaro bonyine kandi amaherezo akaba ari zose nabahitana nyine ariko ntawe nifurije kupfa muri ubwo buryo nakwifuza ko abanyarwanda bumvikana amaraso yamenetse muri Rwanda ni menshi cyane amaraso yamenetse muri Rwanda n'ubakimeneka rakabije ya bintu byashoboraga guhinduka nta yandi amenetse yaba byiza kurushaho Imana irinda abanyarwanda bari mu Rwanda ikomeze itere ubutware Victoire Ingabire nabo bari kumwe mu gihome kandi bizere ko bazasohoka byanze bikunze natwe twese abafite ubwo bushake Imana twongeremo akabaraga rwose twongeremo roho wayo asigaye ntiducike intege dukomeze dushyigikirane dufatanye igihugu cyacu kizongere kigira amahoro Imana ijye yirirwa ahandi ariko ize kwirarira iwacu murara haryana mwese Imana ibahe umugisha mu ngo zanyu murote ibyiza murote neza kandi ejo muzazinduke roho mutagatifu yabahaye ako kabaraga ko kuvuga ngo